kasheshe, you know. Mimi kukula kahepi, madhani wabebe wakati nyepesi, you know. Situsika kitu ka regular, lazima kitu spectacular, punja thermometer. Oh yeah, ipepete, vibe ikuje ya kikipeke, yeah.
Party, nakata makasi, motoka mabasi.